makolo balo bapa manangai oba sambi sangai yo 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 la vie ya motebana kana pasi soki azile lobo.